podcast ati nini?
Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
Hey, my people.
How y'all doing? Yeah, it's gonna say.
Steam.
Panda.
Steam.
Panda.
Steam.
Panda.
Tension.
Shuka.
Steam.
Panda. Steam. Panda.
Kuna sauti mbaya bana. Hiyo sauti sauti narudisha nyoka pangoni, narudisha kila mtu pangoni. I'm sorry, but it's just the reality of life.
Sifanye ni kutoyo mustache. Bele, and it's fake. It's fake.
Unuwa supakuli mepanda bae?
It's fake.
Supakuli mepanda bae. Kila siku na supakuli mepanda bae. My people. Ukiona kijana mengara hivi, amekaa na msichana mrembo hapo.
Kama mimi.
Hakuna msichana mwingine tumeraita onekani. Sijasema, niko na wasichana wawili by the way. On the right, on my right, on my left. Nimekaa na kando ya msichana ameiva mmoja tu. Shafakari ya babu. So my people, how mendeleaje? Najua mendi miss. Sijui mvai kamisi. Hai, na mendi mazona high note ya nyozi cheka yo joke shuali.
Yo ni joke?
Ah, si joke ni...
Kribu ni magilie maji.
Ni proverbs. Ni proverbs. So my people, umekuaje mazipurity, how have you been?
Mi nimekua fiti.
How did you introduce?
Ah, mi naitua Purity Karanja, the one and only.
Situsemele, well guys, for the YouTube audience, semele, welcome back to my YouTube channel. Tuanze. 1, 2, 3, go.
Guys, welcome back to our YouTube channel.
So my people, kumbe tuko na chemistry, biology, physics, maths, geography. Okay, anyway, my people, welcome back to another episode of Say What Podcast. Ati nini?
Say What
Podcast. Na leo ni leo.
Kama kawa?
Kama dawa. Tuko area kama?
Sijui. Bacteria.
Tuko area kama?
Bacteria.
Kama kawa?
Kama kawaida.
Kama kawa kama dawa. Oh. Wachafu wapige shawa.
Wee.
Tumuambia kama kawa kama dawa, wachafu wapige shawa. So welcome back to this episode. It's your boy Barry Oscar. Hapa mwenye na kudimu.
Watuwe chawa.
Nimalizia. Aya, tuanze. Kama kawa?
Kama dawa.
Wachafu?
Wapige shawa.
Na watoe?
Chawa.
Very nice. So my people, leo tunakongelea kuhusu ma... Have you... shake in love?
Nimekuwa in love. Nimekuwa loved.
Even me have been by the way of late, man. Demiangu, I have this beautiful lady.
Oh.
Her eyes. Her nose.
Uh-huh.
Anapumua kila kitu. Her mouth.
Allah.
She's right close to me and this the microphone. She's the beautiful lady of my heart. So my people, najua Purity hapa mwadika kidogo.
I am tired.
So my people, leo tunakongola kuhusu Purity mazee before tuanze hii podcast, amenikashifu na anauliza, "Eh, lakini boys, mkiwa na maboys mna Saudi mienu?" Mimi nikamshopia, "Hey, girl squad mazee na kwanga ngori." In short na maanisha nini? Tuambie tuna maanisha nini? Bizo committee nini? Kuna chairman.
Okay, Kenya Bara anasema ni committee like kukua na boy squad.
Yeah, hizo ma boy squad manini nini. Ni vibaya ama ni vizuri?
Si ni vizuri, we need friends. Everyone needs friends.
But kuna ile like them. Akona committee. Unachika mtu kama mimi sasa for example. Mtu kama mimi ni kukufia. For example. Hizi zile example fulani yonu mbenga. John has 10 million in his account. No. For example, ni kukufie. Manze jo bochalo na umianga. Na kuambia kuna panel, unaendanga mbele ya panel lakini ujiangi uko mbele ya panel.
Uko interview na juu.
Uko interview lakini ujui kama uko interview. Mimi nakufia lakini Purity kuna ma decision makers. Kuna ma investors.
the judge and the jury huko nyuma.
Kuna yako na shares kwa nini relationship.
Stockholders.
Yeah, stockholders. Eh. Hey. Watu walisoma business. Ni biashara yenye najua mimi. Haya, niko na stockholders. Kuna manini? Lazima nipite kwa committee wani approve. Unaambia bari. Anakuangaje? He's just good. Nini. Okay. Ebo tumuone. Ushe nile kitu fulani ya. Unatumia picha. Sasa unatumia picha yangu. Akwange mcute. Sasa unaza kujiletea prior to. Before.
Unajiprepare. Yeah. Unaprepare the judge. Nangalanga moyo. The jury.
Unaprepare the judge and the jury. Nangalanga moyo kwanza mimi.
Bidha mi sangi materialistic pia. Kuna vile ana pesa but you know love haitaji pesa sana.
Before unatumia picha sa hiyo. Unatuma picha hivi. Wewe wanasema, purity. Sawa, this love. Najua unampenda, lakini umangalia watoto. umeangalia uvenye watoto wako watakaa. Unaona?
Aki babe. Uko sure this is the man you want?
Kwanza nazumzumi hivi.
Purity. Sibu angalia hizo macho.
Purity mapua kusema tu kweli mapua. Uwe. Mapua.
Ebu imagine if your daughter akuwe na yu mapua, babe.
Alafu anakutumia kwa, anakutupia lawama na kuambia. Anyway, ni sawa, lakini watoto lazima uangalie mbele. Unachiki yu makomiti manzi kutubu mashtaka. Mii kuna demu flana kwa nanaembea timazati waso go through. Unjua maboza tuwezi jua.
You guys are wa hamret mademu, wepata u mdema lafu kwa like, baitha, bro, unachiki mdema na kaji.
Storyama boza ni, mii nilipiga!
Oh wow.
Nilipiga kura, nilipiga debe. Ninafikiria mbali. Nitajam. Ndio nikijam. Uko na bad sija mingi sasa hii. Na jamingi ma late night. So tulikuwa ngapi kwa committee?
Yeah, kwa committee.
Manzi.
The committee.
Ukishapita face check, asaanza kuuliza matabia zake.
Ni face check yake mnaangalia anga?
Sina sasa yeye committee madem.
Face check. Chest check.
I see you. Men tunajua.
Leg check.
We look at the heart.
Oh, wow.
Look at the heart. Look at the heart. Look at
the heart. The heart ni the theories.
Si hati kwa katikati. Milifika nga mahali, madema la menga nitumia picha. Kitambo siku nga na picha nye nipiga poa. Nikuwa na tumia, unasama, iso from the inner beauty. Na wana daktari ngu fulana ponga wana maxire zangu mingi sana. Na tumia the inner beauty.
Wow.
Na zile ma x-ray.
Natumia x-ray
kama inner beauty. Juu inje shani dharau. So cheki yo joke angalata nisikia tu utamu shumali. Tuna head wap.
Nikuangeze maji
ya po. Sinangeze maji.
Unakauka.
Iko saa. Usikauki. Aya. Iyo committee, what do you think of that ezo manini? Nikushua kapiritu labda wewe ni chairman wa committee fulani. Kona ma shareholders. Wewe ni chairman wa committee kama navy. Una approve. Mi kwangu usioni kama nifiti.
Okay. Acha niongee from two perspectives. Kitambo.
Acha tuongee from?
From two perspectives. So,
two perspectives. Okay, tusikize hizo two perspectives.
Mm-hmm. So kitambo, I would. Nilikuwa na committee, I wouldn't lie. Kitambo, like, before I would date someone, lazima ningekuwa na group of girls, wana approve, like, tunako, like, bada na kaji. Nini. If I have an issue with him, I go to my babes.
Na pale kuna mother hen.
Ule mnye ni kama the alpha of the girl group.
Alifu mother hen manze mnezenda sherehe. Dema anedai lakini mother hen anasema.
Unenda?
Tujumu unu anakuanga. Mother hen like, for those who don't know mother hen ni ile, sunacheki kuku na mavifaranga. Ile kuku venye inatemeange izo nini zina mfuatafuata. Sorry, izo manini vifaranga. So mother hen anakuanga ni authority fulani. Ya kusei kama unapenda ama umpendi. Unacheki. Na maitha yunengu sana wa mga vienyeji. Na ma improved vienyeji, sorry. Improved vienyeji. Tuendele. Uh-huh.
Kenyeji Pro. Kenyeji Pro Max.
Kenyeji Pro Max. Kenyejiz.
Uh-huh. So like, kitambo I would, like, nikiwa na issue with my guy, but la kuongea na the guy, ni ASAP. kwa girls.
Malai.
Eh, like kwenda kuambia brother he did this.
My voice not sayo.
Eh, imagine Aki he did this. I can't believe he did this. Imagine, blah 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 blah.
Imagine nimwambia nibaya dress ya color orange akane baya color red. Who does that?
Imagine who does that. I love when sasa tena ana reply kwa baki babe but I know you guy. Please Malai. Just let him leave him. I love ukiongea na mwingine ako lakini babe no you know like you can give him time. Mm-hmm. As in that, like, unawanga tu intertwined.
Mm-hmm. Mwaj- uh-huh.
Na kuna mwenye na kuambia, babe, aki usirudi hapa. Na ukirudi, utakuja uniambia, natakuja ni kuambia, I told you so. Kuza uyo. Yuna na mwenye mwenye feel guilty.
No, I told you so. Anafanga tu. Anakuangalia.
Sini ni kuambia.
Lakini, committee.
No, utaka kunisikia.
Your perspective, adi maboys tunakuangana, lakini committee ya boys ni, manzo kichekitu na kuma boys man. Hata mm-hmm. maboys tunajua hata nyinyi maboys mnajua kile Yusufa nyanga kwa committee ya maboys tunaenda tu pale na tunachill tunaongelea kuhusu football
amongelangi wa mama mama
eh mbona unasema mama
wa mama samsanga mnasabanga mama
mama
sanik
baada birusha tena kwa ukitoa mama ukitoa mama wewe jua ume qualify
walai catch me dead
walai boys kuna mama haya ukitoa mama Mama, hiyo de uwe boyza mekwa kama hali. Lakini ati babe, sijui nini? Tastuka. Tapigwa na butua. Sistuke sana. Haya, tuambia perspective ingine yu komiti.
Nasa wifi.
Sasa nana semanga wifi siku hizi. Maisha ningumu paka watangu kabulo seme wifi. utafikiria. Erudu seme mama. Uh-huh, tuambia yu story yu perspective ingine ya komiti. Ni komiti ama ni komiti?
Whatever.
Mm-hmm.
Sasa... So like unacheki like utakuwa like ni kama relationship ata si yako anymore ni yako na third parties na participants kuna cheerleaders kuna destroyers kuna nyawa na support kuna nyawa support hadi kuna jadi wanaza make bets wataachana wataachana to bet
Tena manisha mimi nikukudate
Siku jipeke angu
Na date kampuni
I remember my naive self kitambo Me and my best friends wa kitambo Ati if I'm dating a guy He's not dating me He's dating me and my best friend Ish Like lazima kwe approved Na the best friend
Enda sa mimi kama periodi na kupenda Lazima ni kwe approved niyo mwingine
Ndiyo like it was law
lakini wale wa best friend wanakuwa wajanja wanataka ngamwachane ndio you know akuja sasa nyuma yako amuende sasa
I don't know how, okay hey kwa ifika hapo but in any case nilikuja kulearn
you know mimi naona ni ulilani
hebu sema kwa nini
mimi naona alikuwa anataka kusema kwani kama anaku date hey hawa singina wanafaa kuwa hapo kweli au makamiti au makamishna wana approve kila siku wanatafuta era hivi
Wallahi wako hapo.
Wanaandika mali.
Mlena date.
Sababu anatupatia pressure.
Anakuletea gift. Tick. Alikuwa anakata alinuka meno. Na hakunuka sawa tick.
Eh paka mnaangalianga. Mnaangalianga all aspects.
Checklist.
Kumbe kuna checklist.
Mama.
Ni very scary. Mimi naona nini mapenzi yanafaa kuwa private.
Sana, yeah.
Hata mfai ufai ku include watu. Juka masisi tukendanga kwa boys kwa niko shwa mademu tatana. Kwa ni bu nikuleza piritu. Kwa ni kuenda kwa maboys 1 week ni kitumba. Mepote for 1 week mena kwa boys. Kwa maboys.
Nanda kufanya nini wanaume 1 week. Adi utaka ni kushuku sasa?
Uh-uh.
1 week. Wiki mziba 7 days. All those hours.
See,
just
day
men.
One tunangalia kusu, you know, kujenga inchi. Day two tunangalia kusu. how we'll move forward as boys. Boys si nini mnajua maneno. Day 3 tunaongea kuhusu football.
Najenga nchi na bro najenga wallet.
Ni pole pole. Day 4 tunaongea kuhusu you know. Sia tusengenya nangi virahisi ama jema boys. Pale kwa comment section mnaona aje. Ni kweli ama ni uongo? Mimi naona private. Mira labda mapenzi yako kwa secret wala.
Zii, ngoja kwanza. Acha kwanza nimalizie my second perspective.
Maliza. Chief.
Sasa my second perspective ni, like, sasa like, later on, unajongo na realize that there's no need ya kushinda, like, ukidate mse, mara anaenda approval, mara kuna judge, mara kuna the jury, mara kuna lawyers, spectators.
Mpaka mnaenda approval za med, za health check. Halipuga vaccination.
Babe, mwili take HIV test. Na see, ata, I see, is in the conversation between you and, like, a friend. Unapata? As in, sa later on, nakujango unaona, like, a relationship is between you and the guy. Mm-hmm. It's not between you and CG. You, the guy, and your friends, and who.
Mm-hmm.
As in, at the end of the day, when unakana this guy, when unajua mbono kwapo.
Mbona, mbona, mbona.
Shh.
Mbona, mbona, mbona. Mbona.
Then kupatie spotlights.
Mbona. Sama,
Alafu.
Mm. Najua sauti yangu. Chaki 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 nimekutanganisha sauti. Chaki nimekutanganisha mtu na sauti. Chaki maneno. Where were you nasikusaidi? Ulikuwa wapi?
Sasa nakujua about the relationship ni between you and the guy. Najirudia this.
Sio nipe tena ma guys mnaonaje? Tumpoteza kumpoteza. Ama ni sauti yangu imekustua.
Niko traumatized sa ino uji labda.
Shock!
So,
take your time. As in,
wendo unakana this girl una daily, wendo unamlan, wendo unamjua, wendo unaongea na yeye. If anything, as in, as two mature people mnafam kai chini, solve your issues. Sati mnaita mediator, arbitrator, akuje out ya wasaidie. Hey,
pardon. Kulo!
Mara sijui.
Usite kofia nani?
Mediators, arbitrators, negotiators. As in, a relationship supposed to be between two people and two people only.
Ubiri.
Yeah, so.
Na mbona umekasirika hivi? Kwani?
See, because unazapata di, maybe unaweza lose a good thing because of your friends. Mara walikuwa advice hivi, and honestly, there was someone who manya kwe voto alpangato anasema to evo just for her own personal benefits.
Mm-hmm.
Ama doesn't want to see you happy. Ama maybe, wezi jua. So,
sasa,
kama utakuwa heartbroken, irukwe heartbroken by your own personal decisions.
Sasa kini nukonda kukuambia.
Yes.
Inamanisha mini kukudate to mikuwa na my best friends kwa ane man.
Mm-hmm.
Bezi madema nukanga very funny. Kuna close friend.
Yeah.
Kuna best friend. Kuna friends forever. Kuna mutual friends. Nyimu kuna titles.
Bafafa.
Unja vijana mine za kosa kuja jinako for 6 years. Na kutanga tu bro.
Na mko close.
Hii ni kushua mavijana. Tuneza kwa. Njikile introduction ya kwanza ya mavijana kipata na madame. Madame na kongo, oh my god, what's your name? I'm studying. Hey, vijana wananga yo. Ni bro. Pako siki mtumina kumuta jinake. Ato mingina mutangi jinake ni bro tu. Sa utashetu kumuta bro. So unasikia like unajua tu maisha ya kijana kanga tu chini andike majina za marafiki zako unaandika ngatu sema unajua tu mmoja
bro 1 bro 2 bro 3
sasa ni kwenda kushow sasa purity inamaanisha lazima ni impress your other friends venye you committee ile perspective ya kwanza yenye hawa sasa wengine ni nini
perspective ya committee ni ukikuja hapa you are not impressing one person, you are impressing a group of people.
Sasa mkienda sasa nikienda tumeenda date wana come, sindio? How could daddy kwa physical? Lama nuhanga kwa mbali.
Inaza fika adi place mnatuma date pics zinatuma kwa group.
Sasa kama tu wenye kama tu pesa yangu mimi nikupeleke Uhuru Park tu tutandike leso tuchukue soda mbili zile ndogo ndogo na mana mandazi za 5 kama 6 hivi na tukae Uhuru Park. Mtatuma picha kwa group.
Wewe hata utakuwa umequalify tuanze tu hapo. Wewe.
That is love. Let's go share.
Wewe hata bibuni peleke yo date committee shasema no.
Uhuru Park ndio ni a park. Unjua kuna parks ngapi Kenya?
In a city kwanza.
In a city. Na kupeleka park in a national, in a capital city. Na bado unadharau. Hiyo ni effort. So unasema mnatuma date pics.
Eh, okay. Palikuwa KFC ama mlikuwa sijui movies.
Hasa tuseme kwa hiyo picha nilivalia kanguo. Na ule dem flani. Kuna tu ule dem flani mwenye atanichukia tu.
Yeah, lazima. Lazima.
Atanichukia tu. Tuweza kuniambia zile za Yani, hey, you look good, but purity, hiyo trouser.
Okay, kwa ni ameva?
Hiyo trouser ni ameva, belt shuali. Ebu tuangalio belt yake vizuri.
Kwa ni alempa kama mechelewa?
Hii trouser na hii koti ya imachi hapo juu. Asha kuonesa misi na sense of fashion. Macheki. Asa pia utendo fikiria, nyako right, nyako wrong. Me don't believe in hiyo committee man. Si maboeza tunanga mambo mingi na mademo wako ni wako. Kama ni kinyeji wako umaliza na kinyeji wako. na cheki. Hatuingilili mambo, hatuingilili
mambo. Wala, hakuna hakuna brata kuja kuambia ati eh.
Pengine pengine maboys mmekam kwangu maboys mama. Sikivile nimesema. Nasema baby mama. Andana natarisha tarisha pale kachakula.
Hey!
Maboza kisikia manzee jo unafaa kunywa mama anatarisha pale mtakula nini tuseme huyu boza anakula nini na nini unaingia pale kwa jikoni unapika kamchele na kanyama. Mhm. Unaona?
Mbona niwapikie?
Si maboza na nini? Maboza anasikia njaa. Kwani watu wanapikiwanga juu ya nini? Juu anasikia ku?
Tisa ibu mko kwa comment section atuambie when you get when you're dating a guy alafu akuje na his boys
ni vibaya kumpikia
unafaa umpikie kuwapikia
na labda kama ame sweat amesikia amechoka choka manguo zinaweza jamaliza manguo zinaweza nikwa tu hapo nje pole pole kwani unataka nilikuwa nenda wapi
nilikuwa niende home
I think mapenzi nafakuwa secret hivi.
Ah.
Kuna two sides. Ile kuna wale wase, mimi mapenzi yangu kama napenda ODM. Mhm. Ni mimi na yeye peke yake ndo tunajua, si watu wengine wanajua. Na kuna wale wa pirutini kikupenda, daily work status. I cannot live without you. Nimepost mimi na wewe. Nimepost status kama tano, hakuna memes. Wale wale wenyewe kama memes ni tuna tukoisa
bachelors.
Tuko saying no, do you think of that? Mapenzi kuwe open ama ni kufiche kama bang
kama nini?
Bang ni kufiche kama mambo ya wajakoya.
Sasa okay, ukisema secret unamaanisha like ni hii tu abuli ndo mnajua mna date.
Watu wengi wajui. Si hata si watu wengi. Watu wajui. Sasa zingine hizo zina hepa mashida mingi sana.
Okay.
Tigweza na kuongeza box.
Okay, na sasa okay. Na ile yenye people know you're dating. But hakuna committees, hakuna third parties. As in si lazima mpostiane social media, it's a choice. But sasa lakini sasa issues yenye mna solve nyenye pekenyo.
Hakuna
like hakuna extras.
Hakuna extras.
But sa ia what you're saying secret lenye like no one knows some kitembea if no one is supposed to know and some kitembea kwa streets are you holding hands
kwa nimepotea njia kama okay. Kwani tunavuka barabara
oh no chest pains
wewe unataka ile ya mkidate
the
moment tumefungua mlango ya nyumba
yes
mkono wako unafaa kwa mkono yangu
yes.
Tuna swing tukitembea.
All the way.
Nataka mwenda kuna mkate mnenda pamoja.
Azi, not to that extent. Not to that extent. Not to that extent. But tukienda place, maybe tumeenda date, like, unafaa unishike mkono. Mwana nitembe peke yangu.
Shida ni in Nairobi. Unaweza shika hivyo mkono kumbe. Kumbe dem ni wako akiwa na wewe. Shisiki yu kwa tu. Dem ni wako akiwa kwako. Kama yuko hapo unaweza stuka. Unaona sasa? That's why men wanaogopa kushikishika na mkono hapo ni nini? Shika hivi mkono usikipia mwingine ameshika mkono side nyingine kumbe eh?
No.
Twende.
Hata kama ni wako akiwa na mkiwa pamoja si basi muenjoy your moment. Akiwa wako basi just But okay, so let me ask. Let me nikuulize. Okay, yes. Relationship ni secret. Hakuna mtu anajua mna date. Sawa, mtembe. Sasa nyinyi wale wenye mnatembea kama wakisi, mmoja yuko pale mwingine yuko huko, sawa? Alafu ama
mmoja yuko mbele mwingine yuko nyuma. Nifuate. Yes, I'm the head of the family. Unanifuata tu nyuma pole pole.
That's unromantic. Ai.
Si labda hivi ndo mimi na romance. Ukiwa mbele, my man is ahead. Nakufuata tu hapo nyuma.
He's the head of the family.
Endelea na hiyo
swali. Okay. So assuming bado mnatembea pamoja maybe sasa ndo mnabai kitu hapa. Alafu upate best yako akuje. Yo bro. Aje kwambie bro mambo nini alafu uko na huyo mdem hapo. Utamintroduce aje? Utasema cuz umesema no one is supposed to know you're dating. So like utamintroduce aje?
Bro ni aje?
Mhm.
Sasa mpoa. Sasa si.
Oh, ni mimi. Poa bro.
Hauko fiti?
Niko fiti mbaya.
Unacheki? Unacheki? Sinja introduce.
Kai.
Ah, lakini sasa nataka okay, nyinyi mademo nataka ile formal introduction. Huyu ni Jennifer. Jennifer kuja? Jennifer, we've been dating for like 6 months. Huyu ni wangu huyu. Ukimwona, unajua tu ni wangu. We love each other. Tunapendana? Tunapendana sana. Nataka hiyo introduction.
Ati asile.
Anafanya ngatu, "Ah bro, ni mama. Ngotea mama."
Better at least atisa ati cheki nini
cheki mali
cheki your auntie your cousin your house
bro
help.
Bro ataelewa
ama
ndo kama signal zile za unaona hizo ni bro hizo ma bro code nikisema hivyo namaanisha cheki nani asa wewe utanintroduce aje Haya, tumetembea tumeshikana mkono, si ndio? Tuko.
Honestly, ku introduce like my boyfriend.
Oh, wow.
Cuz by the time nimekudate like I am free to be with you. As mean ko okay na watu akijua tuna date.
Mhm.
Eh.
Kwa lakini unajua hapo mko na watu wengi sana. Mko na hiyo comedy sasa hapo na site changamka.
Zii, si ni boundaries. You don't go unjua nini committee uchangamka when you take your business to them.
Kumbe mko na biashara?
Eh, so of course ni avili si mko na biashara. As in only when you
take there's going to returns za utamu.
Mhm. Sasa as in only when you take your business there ndivyo sa committee itakuwa involved. Otherwise so what's there to talk about kama upeleki drama kama
sio nisha watu mepost mwambia leo niko na babe wangu kwa nyumba the next status na kama leo babe yangu ameenda kwa oh my god babe you take a shower
sijui sasa hiyo siku hiyo ni hiyo ni maturity sasa nani ana post hivyo
ni mapenzi
mapenzi gani
mapenzi ukiswim kwa mapenzi vizuri utakula watu post hapo guy babe my baby has woken up guys next status my baby is eating breakfast You swallow very well. Unaona sasa ah sijui nini. Vitu kama hizo. Hiyo ni mapenzi imenoga.
Ai. Miss Day fika pod don't think naweza fika.
Naona taka ile machua love ile.
Eh zinmeta si ule mzima nataka ushindoke ni post.
Lakini mapenzi sasa mkiwa machua njo itabo.
Sasa wewe una prefer ku postiwa? Excessively as in tena
labda ni post kidole zangu unajua ngawa wale wa kupost mkono na mkono mwingine afu nika love hapo kuna ngamba pesa kama amejishika mkono mwingine anapaka kiwi na kwa color black tena dim lights mwingine anapaka kiwi na kwa color black afu anapiga hivi picha kwa mkono nikalea hapo kwa status finally unaona
I found the one.
Ama nekatu love emoji. Ile tu kidogodogo nekatu love emoji. Finally. I found the one. Eh, semu kuna mejipiga kiwi. Futu wapu wanenda naosha. Hai. Mi yu story ya posting. Wa comment section muna naje. Acha ma audience watuambie. What do you think? Is it, inakapua, una postiwa ama ndakatu mazema mambu yako zifichwa kama vitu za wajakoya. Zifichwa kufichwa. What do you think?
Wajakoya ni nani?
Wajakoya? Mm-mm. Wajakoya ni presidential aspirant. Hebu nisaidie hapo kidogo.
Aspirant.
Mwenye anapush weed. Anapush bangi.
Oh.
His main manifesto ni Kenya.
Ah.
Kwa nipi utuko country gani?
I think me same Kenya.
Okay. Anapush weed.
Ah, wala.
Imagine. As in anasema akiingia hivi. Yetu slogan yake ni weed hadi partake into a roots party. But come to think of it man, ilikuwa okay. Nataka kusimama nini? Nataka kusimama naende kwa choo. Nataka kusimama kuna political seat fulani hapo nimepata.
Umepata?
I need you guys to like mshikile mkono kabisa. Mshikile mkono tuinue inchi. Ana nataka niko na post fulani ya Sijui it's good to announce it sahi ama niko na post fulani ya nini political seat fulani kwa Kajiado women rep manifesto yangu ya kwanza ni wanaume waache umama that's when ni women rep Unacheki? Kutoa umama, kupunguza umama. Kama mapenzi, usingile kwa mapenzi ya rafiki yako ni umama. Unaona? Mm-hmm. Your parting shot. Fine girl.
Usikule mama wa wenyewe, you know mama.
Na hiyo manifesto yako ni direct. Hiyo manifesto yako ni direct.
Pia mimi nasimama politics kama kila kama unasimama.
Unasimama? Na nikiketi?
Bado nasimama.
Unakusimama wapi Purity? Bado unaweza kuvotia. You never know audience umeweza mvotia.
Ndio nikuwe minister of enjoyment.
Minister of enjoyment.
Na baby girl treatment.
Yeah, is a msipatie ujamaa kura. don't.
Jota kwa women rep. Dakwate wig yangu hadi.
Hii ni madharau ya mani.
Na asi madharau.
What's your parting shot?
My parting shot ni keep your relationships private, not a secret.
Keep your relationship private, not a secret.
Yep.
Parting shot yangu wadau na wadau wadau dates. Nitawaambia kama kawaida tafuta raha mashido jileta. You know anga parting shot yangu ya mwisho kabisa. Thank you so much for tuning into this episode of the Say What podcast. It's your host I'm your host Kiingereza. Mimi ni host wenyu.
Ilikuja na meli.
Na itaenda na meli. Mimi ni host wenyu Barry Oscar
and gorgeous babe Purity Karanja.